Abahluleli 17 verse 1. Kwakukhona umuntu wasezintabeni zakwa-Efrayimi ogama lakhe lalingumika. Verse 2. Yena wathi kunina, lezo zinhlamvu eziyinkulungwane nekhulu zesiliva ezathathwa kuwe, owaziqalekisa wakhuluma ngazo ezindlebeni zami bheka, leyo mali ikimi, ngayithatha. Unina wathi, mayibusiswe nguJehova indodana yami. Verse 3. Wabuyisela kunina lezo zinhlamvu eziyinkulungwane ekhulu zesiliva. Unina wathi, ngiyangcwelisa impela leli siliva kuJehova esandleni sami libe ngelendodana yami ukuba kwenziwe isithombe esibanziweyo nesibunjiweyo. Manje ngiyakulibuyisela kuwe. Verse 4. Kepha walibuyisela isiliva kunina. Unina wathatha izinhlamvu ezingamakhulu amabizi esiliva, wazinika umkhandi wesiliva owenza ngazo isithombe esibaziweyo nesibunjiweyo, zase zihlala endlini kaMika. Verse 5. Lo muntu Mika wayenendlu enawo uNkulunkulu, wenza ingubo yamahlombe namatherafi, wahlukanisela enye indodana yakhe ibe ngumpristi wakhe. Verse 6. Ngalezo zinsuku kwakungekho nkosi kwa-Israyeli, yilowo nalowo wenza okulungile emehlweni akhe. Verse 7. Kwakukhona insizwa yaseBhethlehema Juda yomndeni wakaJuda eyayingumLevi, yayigogobele khona. Verse 8. Lowo muntu wamuka emzini iBhethlehema Juda ukuyobona lapho engathola khona indawo. Ekuhambeni kwakhe wafika ezintabeni zika-Efrayimi endlini kaMika. Verse 9. UMika wathi kuye, uvelaphi na? Wathi kuye, ngingumLevi waseBhethlehema Juda, ngiyahamba ukubona lapho ngingathola khona indawo. Verse 10. UMika wayesethi kuye, hlala kimi ube ngubaba nompristi wami, ngiyakukunika izinhlamvu eziyishumi zesiliva ngonyaka nesambatho nokudla kwakho. UmLevi wangena. Verse 11. UmLevi wavuma ukuhlala kulowo muntu, nensizwa yaba kuye njengendodana yakhe. Verse 12. UMika wayesehlukanisela umLevi leyo nsizwa yaba ngumpristi wakhe, yahlala endlini kaMika. Verse 13. Wayesethi uMika, manje sengiyazi ukuthi uJehova uyakungenzela okuhle, lokhu nginomLevi ongumpristi wami.